birthday month near Shikuku.
Weka tick.
Power. Sawa.
Bitya mesesi.
It's December. Hola. December. It's December. You know the vibe. December. Involve me. Involve me. Involve me. Involve me. Sabene kuna good vibes, kiski ya wola. Involve me. Mzeke mki feel nice, mki pata goosebumps. Involve me. Na pinye kuna right vibration. Involve me. Tusikie fiti wote bas. Involve me. Birthday month ni ya Shikuku. Na salamu happy holidays. Date first to 11th ni freestyle. 12th ni kuhuru jamuhuri day. Next day we have fun like the other day. Alafu 24th we outside. Stress na ignore, let it slide. People sana masila wame chrome. Machaji na makwila wame chrome. Wanatambu wa kesho ndiyo form. 25th na birthday ya Shikuku. Ende siku ya kuchinja koko. And then nem kashereke Shikuku, lakini msisahau Shikuku mwenye siku. Hey day ya ni loko si loko. This day you are feeling sure you look good. Kwa kizungu wanasema you look cool. Kama bado una copy you can google. Ni Shikuku, ni siku ya Shikuku. Ni Shikuku, ni siku ya makuku.
Hey, lazima tijie kuku.
The following day bado ni boxing day. Yani bada tujamaliza holiday.
Miko wadali boxing day risiki ya kupigala. Siku ya reso.
Na imagine bado tujafika 31st. Should I talk about 31st? Should I talk about 31st? But the month ni ya Shikuku. Involve me. Mzeke mki feel nice, mki pata goosebumps. Involve me. Na pinye kuna right vibration. Involve me. Tusikie fiti wote bas. Involve me. Birthday month ni ya Shikuku.
And a happy new year.
Acha God I to God. Happy New Year. Acha God I to God.
New Year inakapoa already maze.
Acha God I to God. Acha God I to God.